Jazzy, I better buy pan this Dragon Power.
Hip bombe, 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 hip bombe. Dwache hip bombe, 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 hip bombe. Sikunyo hip bombe, 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 hip bombe. Dwache hip bombe, 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 hip bombe. Mimi ni mtoto wa Kongo, ata sikunywa gatondo. Wale wamelewa pombe, ungine wamelewa tondo. Haraka mweke juu, amelewa mweke juu. Suru wale zimemdondoka, wale kuja naye wameondoka. Lewe pombe, musimwage vitu vya watu. Mukunywe pombe, msichafue vitu vya watu. Hip pombe, 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 hip pombe. Tuache hip pombe, 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 hip pombe. Sikunywe hip pombe, 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 hip pombe. Tuache hip pombe, 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 hip pombe. Wanawake wanalewa na wanaume pia. Kazi hazifanyikiwe, wanalala kwa njia. Wababa wanalia, pamoja na wamama wanalia. Wababa wanalia, pamoja na wamama wanalia. Hizi dawa za kulevya ni mbaya, zimewaharibu ubongo. Hizi dawa za kulevya ni mbaya, zimewaharibu ubongo. Acha tu, achana tu, acha tu, dawa za kulevya. Acha tu, achana tu, acha tu, dawa za kulevya. Hip pombe, 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 hip pombe. Tuache hip pombe, 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 hip pombe. Sikunywe hip pombe, 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 hip pombe. Tuache hip pombe, 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 hip pombe. Acha tu, achana tu, acha tu, dawa za kulevya. Acha tu, achana tu, acha tu, dawa za kulevya.